exclusive from ztongamusic.com.
Dagajincha style inga ibilwa boguga smile. Tubon, yomuchinde me, imetrifi ya mauni.
Tiriku chai. Diri tukide kupa, sweet I say, say yo yo. Oh, the king is back, man. MG4.
Mr. Sawandale nice.
Itajiri yuva jirarema. Itajiri yuva jirarema shua.
Basiga basi mandolo Yagwa mena fuwate mwenye muja te wandi let God. Emu chindi me, jime chifi ya mauni. Halo wate nisi mweni, hawasi pugulu banje. Bafule disimaguni, bafi nista jansa. Bonalion said that Mr. Manga Simwinga. Bakene tiba mwetwa, ndamubo na baga swi. Halo mwele sagushom, awasa miswa mkomwe. Majilale alot, hogo kwa chifi mungule. Samu yoro kalangisha, halo la kamiti. Gatwen, halo DJ Mono. Kalas DJ Mupia, andi samu la sialuno. Tumon!
One, oh the king is the Pac-Man. Bayi bangu bachole ya, yewa chimu nyapayasi. Hele lopu ya ntimu jindu. Ndakubwa nai, kumule tiba moya. Venela megi kupemba. Halo chiko, namutege nyawa yango. Fule disi magun, kevu nisi magun. Ndakubwa nai, mani mission neko.
Exclusive from ZTongaMusic.com.